Alright.
Na leo nimejipata wala sina kiburi sina jeuri kwa maana niko hapa and you know that wala usiwe na shaka nitakulinda vizuri wangu chinuni kichuna maikashata I hope you know that baby come to me closer nataka nikuone japo mara moja wala iwa bila nilikuwa mekungoja nimeshinda jizuia akimbona baby wangu mimi ni wako wewe wangu mimi fever unaniponya tiba naona raha nikikuona akiumeiva fever unaniponya tiba unanipatia raha nikikuona akiumeiva
unanipona tiba unanipara nikikuona